studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on bo fo fe studio tamani kidon o do sa hollitindirde nyalom hando talatare nogay didi lewru janvier jena yamde sokido studio tamani miden tawale maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du mor way gal kanko nuddete mohamed watra wonto boggi jambe to sikrabon competitive ni musengabe janginobe wombe leleedi meden dibe puddi murterma balda sappo kasen tiagal ko be kalde lamos pamray e mudde en ko wattu jono sarabe sukabe ko litibe be tinnobe pamra sabide tekiti sukabe an wembi du en nyalo mo hande ro sanne na goto heddikli hen didon majji fa handen dubbe kollitiwi nokkule kewde kanye cumale o do nokku gon le lamu bankasi le cekite yonterende wattu jono wiide mangal pade anton fu dum wadai so jam e tejer wartile o do nokku so pami fandungu helti ko heewi bomi gondi le kreduji di fu gandoto le galduje mawde wobbe mabbe du ndarato damaje de ngodi to yoga be do sukabe so be ngari le galduje de holli tawe ti dalaje mawde kebata le hen sikirabe on mo sembe kabaruji de min jogino do be tande di bismillah modok e hedaabe musengabe cinnibe talkurdu bino dir 15 octobre 2016 be do musengabe puddi murterma balde sappo kasen be kollitiir tiagal ko be kalde lam o ko be pamray sarabe suka wombe leleedi ndi kollitiir nyalom handana kulisane di do kutteji no gonde yottiraade jande leleedi meden de fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Bouli
tiagal kalti dal balde tati yo tobere wotere tan woni hebaade heedi gouvernement de sappo ndartaade de e dum woni ko kayaada hala syndicat o holliti e wi adama fomba tobere heere de kawra doge do mudum de caldi tati goni di kawral wadde do mudun di caldi goni hibinde ko woni bangal lamu fawarde e bangal kebal jawdi yaltube cuudi lekol mawdi di no janginobe dukani yarde yeso fawarde e jobdi sa anandawa du wonde holliti dum hejeta keddo nakko o sefi
min puddi murtere golle sabe kaltidal hakkunde ame e gouvernement o men donki e rewrude wala fuko lam o wadde ko nangi mi hakkilo fay hunde himeji amen di wala fuko ben ani daranade dum wadde min puddi de murtere golle balde sappo
Odo kabaru ana hulbini fa ana latono suka mede kutte mawde e wi Federation Nationale des Associations des Parents d'élèves étudiants du Mali meme pori e kaldangal yontere yabinde ka meme bawali foccondirde gedelide e dum woni ko kanko Djuka Madi Sissoko gonde walde ne sefi e wi mako janginobe kana selde haldude gouvernement e horomdo an hani tabade adiji di bamatadi keddana ko o sefi
men yewi men tawi lam o kanyun walda e gonga men kolliti wide gouvernement o ana hani daranade fandi fu fayse tobbe tati tankay e himmeji mabbe di horeje goldirde janginobe de kanyun hani daranade dum yalla ana hebana o ti Allah jogala so wana dun dewral watta bangal jande
de do murtere golle wadi caga wonde wadanande juude jeddi yaade sappe go lewru janvier dum gonde mudum
sikrab so ngabbi do be mala me ande ngal o do bayne tirton mi joju modon no noddimi do di do numeroji di kalon ko jiddon chapande jeddi jo chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi jo chapande jette nay sappo didi neddo goto heddikli hen didon majji nokkule kewde kany en cuma do no bonana ngado le cekete yonter nokku no dirte do nyondo idum le commune segle lamu bankasi faanden be kolliti wiide basi jakkonde dido jallini dum wotta e fele o do nokku micciti den wiide leppu do lewru janvier du ko batto civil en chapande nay kany en barale o do lamu kanko horeji ministere be holitino wiide gede jogi tol kaborde fo an kanno tetede kaborde mudde fa hande dido golleje gollaka fa keben famtar kedden Ousmane Nyali Bouli
asawere jabbe de wattu sijer ki kide wonno ko jomben kaborde teddude gardube dow moto ngaji kippi do gennindi be uti yite do civil mb e wi sedi be worbe wadde bonande o kubbi cuudi gennindi fu kanye en gureji tawi sakiti ndoginati le ladde fa han e wi ben sedi be yimbe gennindi fu ndogi je mol woy le gelle badide onoku ler ngaji sedda tiagal mudum wonno ko larbe mali o yeli onoku vandar bonanda ngaddo onoku gondo le region mopti o wattu fu masibaji ana ngada hakunde jallegni fuddode lewru nu gonden le mudum ndu civil en chapande tato en jaddo barama kulogo le o cercle goto horejo ministre en Soumaylou Boubé Maiga député en noddi dum assemblée nationale nyanden holliti wiide gube jogide kaborde de fu tette kaborde do etimode lewru ndu e wi jubbinawo golleji de DR le region mopti yubbo indenel dam horebe gube jogide kaborde de fu yalla anam binda inde yimbe mubben do e chapantati e go lewru janvier ndu gonde le mudum ndu sinibe ngada dum dabreji pamete no be jukirete
sukabe robe sappo en jetton suka war sukaɓe capantato e goo e ɗiɗon nonɓe kollitirwiɗe rewɓele capantato e jeɗɗom worɓe noga e jettom iɗum waare yimɓele temedere sappo e joyom kañum en goni hono iwroɓe nokkunodirteɗo Sadia iɗum Leylamu Bankasi o soɓe ɗo Bamako ɗo basiji gon ton ɗi ɗum ɓe dogi wattu joni o ɓe kollitiwiɗe tiɗallaji mawɗi ɓe jogui ɗo Bamako ɗo ɓe mbi wala fuu koɓe jelli sona fa jaam e deƴere watta ley nokkoɓe keɓɓe birfito le nokkule maɓɓe ɗe keɗemo kanko noddirte ɗum Adama Traoré kanko ne jottino o kabaruji nde ɗo fedde komo sifi dow hen
miɗa ley wuro ngo fa don sonkoɓe ƴuuru fulnague maggo ana pella nden mi dogui pati jaaɓe keeɓa men batte kewal majje mine rewɓe e sukaɓe min naati ladde fa wattu futoro somin garti min tawi cuuɗi amen fuccu mama ɓe naɓi wotoroji amen dakiji nehi fa warde e cofe amen fuu nden min jeehi somin mbaloyi wuuro Dar Salal ɗo hakkunaɓemen e muɗum yo kilo goto caggal mum woni ko suka amen goto du hasani men kar somin gari ɗomin daki ɗo suudu wala wona haala filorde fay hunde du min gala joni tan min joɗiri dokki ɗomin temedere temi ɗinna ujunere fuu min dentina somin cooda ko
ñaame
so ɓami fandungu helti ko heewi sukaɓe rewɓe gomɓe ley kiriduji ɗi fuu joppan nokkule muɗen gando ley galluje ɗe woɓɓe an ton du ley damaji ɗe jaati jata so naata e ɓeɗo sukaɓe hollitinde wiide wala fuu koɓe gaddirta ɗiɗo golleji sona fa paabo galleji mabɓe ka woɓɓe an ton so jottiki ley galluje ɗe ana keeɓa tiɗallaji mawɗi yogaɓe ɓe du nde bittata nde tan fe sara muɗe andana hunde fa keɓen famtade gaare keɗe ko Ousmane Niali Buuli fewni en dow hen
ndi ko dow hoore ndi bomiri ndi min kawri gaaru ceer yoroso ƴiwi nde gendi ɗunde omo yiɗi yaade Bamako o tindinini en ko saabi de omo waɗa ngol dawol
ne bora bura
mbeɗa jeeya bura mbeɗa fondi yaade Bamako joni hitande fuu mbeɗa yaha golloyde ley galluji mawɗe ɗe sini ndungu wari ɗo wirfitonton warta wuuro amen ley lewru fuu ujunere joɓetemi sini jomum jaɓa e ɗum mi jaɓanta gollude jomum mi yaha hedde himɓe amen honno ndi bomiri ni sukaɓe hewɓe ƴewta nokkuji muɓen yaade guure mawɗe ɗe e damaji hitande fuu hono o wattu Salifu Kulbali yo gollo o service développement social yoroso o tindinini en ko saabi de sukaɓe en eggasanne yaade ley guure mawɗe ɗe
sababu aratno tentiɗiɗo yo saɗɗa noon yimɓe yahoɓe joolaɓe yo jawdi dartata fa keeɓa no gurda no fewri sababuji goɗɗi du ana yidde martode kumpadu ana hen so honoroɓe mumen andini jeehi Bamako na segu tan waddanan ɗumɓen kamɓen du dawde ƴewde galluji ɗe fa marta kumpa yalla ko mbiya ko yo ɗum gonga
ɗi dawuji kewɗi sukaɓe yaade nokkuji goɗɗe ana waɗa kutteji banggal yirwere nokkuji muɓɓen ɗum wonno ko Kulbali holliti wiide ɗum saabi de e wimakko dabareji ana gondi e fiyede yalla sukaɓe ana keddo nokkuji muɓɓen
le ONG ngaji ɗiɗu laamu o wonko waɗi ɗum fuu yo fa sukaɓe ɓe jotto ley guure ɗo jeeyaɗo SMDT darnino usine aji ɓursoji haabu ɗum fuu yo ɗum dabare laamu wonno fa sukaɓe keroɗiɓe keddo ɗo goni ɗo ka ɗum noon heƴali
hollitinde wiide wattu joni o sukaɓe ɗum woni sen iwri toon tan en garan hono fijoji ɗiɗi ɓe noddirta fest pako ko watta hitande fo le leydi Burkina Faso ndi duuɓi ɗiɗi ya ɗum watta toon ɓe kollitiwide ɗum woni cinéma Mali goto waran yiyede to noddirteɗo Barakuma wattu joni o ley kaɗankore nde ɗum wonono kabaru no kaƴe gorri sukaɓe malinkoɓe ɗiɗon kañu en gaɗi oɗo cinéma kanko noddirteɗo Boubacar Bable Draba ɗum woni goɗɗo dan noddire Boubacar Omo Tembe ɓe mbi yoga e haalaji ɗi fane jowino jaam e deƴere hani wartirde le leydi Mali ndi keɗemo ko ngon noddirte ɗo Boubacar Omo Tembe komo sifi dow hen
cinéma o ana dow don sek goto gaɗɗo suudu heɓali ɓiɗɗo ko ɓuuri duuɓi sappo caggal dewgal mum le cinéma o du eɗen mbawi famude hono guure haaɓe koɗiri le basiji fawarde jilli kañum eko nandi muɗum le oɗo cinéma yo andinde si haaɓe no gonduno e wurdude le ɓornakiji mumen yo ɗum min jiiɗi hollitinde yo Aboubacar Bafidraba min gollidi minen miɗen joguino yimɓeɓemen golliditta min dardali fay goto jawdi kuyam ana wadani men saabe latade keƴaɗo Mali weltare fuu ɓurana ɗum ni tomi jatata
wattu joni o yimɓele huminiɓe kabaru cinéma ji ley leydi meɗen ndi eɓe gondi e mettere mawde sanne hollitame de kanko noddirteɗo Michel Sangare o ɗali adduna hanken hôpital manggal Gabriel Touré ɗo Bamako ɗo oɗo neɗɗo hollitame ɗo mo anda sanne no kabaru théâtre ngaji ɗi gori ley leydi Mali ndi fa yetto hono biyana ngaji ɗi fa yetto yo 1982 o yiyama leydi ɗeɗo nokkule kañum 1978 du o yiyama ley hen eɗen duwo yo toon ɓuranmoga
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakirab den lodni le region ngaji to en puddiran do kuli korodo be kollitiwdi hitande 2018 de dewle ko ya temetete chapantete ne kany kabato no sudu meri mabbe wondo ton do no kabaruji de kollitiri mide e bi dewle kabato be fu yimbe le sappo e taton tan kany kabito dewle mudo so bi nawlirta ngardan faado gawodo ko yaati miliyoji jeddi sefa dum watta e kabaru nyamduuji so hokkaro militaire be worbe muude en adali aduna wombe to gawoto dido nyamduuji yama gawri kanye maaro anali hen fa yotto yo hono ko be kani defirde dido golliji ngadama tun wakkande yambere fewtude e armee wonte wadde tun yitumo wuri muudum ngardan bo sigaso do be kolitiido wattu jono yoga saraabe sukabe jangobe jande hakkunde ro wombe tombe be fuube pottini sukabe mabbe le cuudi ekkoldi laamu o jeedi be nabi rido tu ekol no dete de privé di ngala e jeyal laamu o tagal ko musse ngabe tinnibe talkundu no dete sappo jeenour octobre hitan 2016 pour di murtere moudo en de ko sikrab do katter beta de do kabaruji ne de jini joti on sanne hedade hejo jame ka fande kedde hedade honno andirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam